kun Washington DC ra gam radio of television an kadar bu sagale america sagantafan oromoti ወጣ በጂጂክ ደሚ ለማበረኩ ማለም አፍሪካ ደሚ ሰዲያ ተሞልተን ኦርዶክስ ተከኛ ከነስንከይ ስሜሰን ቱጁበ ሆራቲ ቆፒሌ ከኛ ሐራከይ ሰት ጎድነሽዋ ካባ በከዶሮ ጀዳ ሙት ኮንኮላች ስቶን ሄዱ ይደቱታን ቡታማን ጀዳሜ ያን ኦሚያ ጎድነሽዋ ከባል ጣት ቡልቻን አና ሳደን ሶዶ ይደቱተኝ ማንሳኒ በከምኔ ለጀፈሙ ሃይዱ ሴራ ፍታና ፕሬዝዳንት መለመሬ ወሊገላ ፌደራላ ኢትዮጵያ ከትሮን ኦቦ ሰለሞን አራዳ ዋቅቶላ ተኩማሞት ሞታት አባሴራ ዳደቻ አርስ አራርሳ ኮልፈልም ይተውኑ ደማን አንገት ሞሮሰን ታገኛትን ወሊን ትራና ፌራ ከኛ ገረውዱ ትራ
አተሞልተን ከበጀምቶ ተሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ከሚሳር ዳወሊን አንጃለነ ገመዳቲ ቡልቺዘና ኖሮሚያ ጎዲና ሸዋ ካባ በካሊዶሮ ጀደሙረት እግጣሙ ሾፌሮታ ኮንኮላታ ረትራውታ ሜሞርሙዳን ሂሪረ ከባ አንጅራቶኒ ጎዲና ጎጃምባሃ ከመጋላ ማኑኤል ጀደሙ ፖሊሶታ ወሊ ወሊትቡሳኒ ጅራቶኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅሩ ተርካምፊ ፖሊሶን ፍደታን ጀደመንሽ ልቡን ነመተኮ ደርበ ነሞኒ አፉር ማዳውንስ ጅራቶኒ ፍሰኒ ጅራን ዱማቶር ባንደርበ ለኮፍሲሳኒ ሶዶማካ ቻለን ሾፌሮኒ ገርጋርቶኒ ሳኒ በካ አሊዶሮ ጀደሙቲ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞን ቀበሙ ሳኒ ማቲ ሳኒ ብራ ኦዴ ፈኖኑ ደቀበረ ከጀዳን ረገባቶኒ ማቲ ሾፌሮታ ካና መተመታት ቀርሺ ሚሊዮን ተኮቶኩ ገርጋርቶታ ሾፌሮታ ፍሞ መተመታት ቀርሺ ኩማ ኢበሻን ዮባሰን አከገዲሰን ማቲፍ ቢልቢልቺሰኒ ሂማኒ ሩጀዳን ጅራቶኒ መቃን ሳኒ አከንብሰም ነጋፈተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከ ኢብሰኒ ሾፌሮታ ቀበማን ካነ ገዲሱፍ ማቲን ያሊ አዳዳ ጎቻ ከጅራን ዱበታን አሊዶሮ በከጀዳሙ ካናት ወቦን ነሞታ ቡቴ አከፉደቱፊ ኦፊሳኒስ ይሄኛ ካነ ወለከሰ ጉያ ሃሊኩን ሳሙደት ያከቱሬ ካንብሰን ኦቦምስክራምባ ቀርሺ ሚሊዮን ተኮ ከነኒ ገዲፋሙ ሳኒ ዱበቱ ዲማካና ላልቺሴ አንጎቶሮ ሚያስተ ከፌደራላ ብራ ኦዴፈኖ አርገቹ ያሊንተ የሚልኮፍኔ ገማካኔን ሄማና ካና ላልቺ ሱዳን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ራ ሰገሌና አሜሪካ ከዱብሴ ዱብሂማን ድላ ዱኛ ከወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦኦዳ ተርቢ ዳምኒሳኒ ጎቸከነ ከሳ አከሃር ከሂን ቀምኔ ዱበታኒሩ
ጀልቀባ ከኔ ኩኩሌ ሱበርባዱ ሁኒ ከኛ ጎች አከሲ ያከከሲ ሂንራወነ ሂንራወቱስ የሮ አማ ቢየከነ ከሰት ቃሙን ይደተሪሶች ወኒ ሰበባ አዳዳፊ ሶሶች አጅራኒ ከሰዩ በከተማ ካፍቴ ደብረ ማርቆስ ፊፍንፍኔ ግዶ ከነ ሁሚ ይደተሪሶች ሁ ሰበባ አዳዳፊ ናነው ሰነሶች ገረን ቀበል ረጋ ማዲኒ ሁሚ እተኩኒ ወቦ ደጀለኔ ቁብኒ ምትቀቡ ይሮ ከነ ዳንዲ ቁርቁዳ ከነ ረጥዋነኒ ሶዶማ ከስን ቀበሜ ወከሳንጅራኒ ወላለም ኩኒ ነመጋፈች ይዘን በትርንጭ ኩን ኦፊ ሞቱማ ጀዴ ወዋም ኩኒ ኦጂ ሰማፈች ታንጅሩ ወከከነንም ቡልቸ ጀዴ ዋኖ ጀታ ጅሩ ፈቴ ሳገሩ ክራቱ ኮን ዋንተ ከሴቱ መተረቲ ኢታጅሩ
ኮሚሽን ምርገናሞ ማከን ኢትዮጵያ ገማሳን እመከነ ረት ኦዴፈኖ አከቀቡ ይብሴ ኦጌሶታን ቁልቁሌ ፈቻ አከጅሩ ይብሴ ረጀቹዳን አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳር ራገባስቴ ጅርቲ
ምርገለም ይወንን ኢታን ካንቲንጀር ምሴንሶ ተፖሊሲ ይበተኮፍ ሻንተሚ ቶርባፍ አጀጆታሳኔ ኦጂራ አሪያቹ ዋጅር ነጋፍ ነገኛና ነው ሲዳማ ቤክስ ሴጅራ ጫምሳ ኩደሻን በረኩመለማፍ ኩደሻን መጋላ ሐዋሳ ከሰቲ ካንገጌ ፈሚያ ከነመቡተኒ ፍረቹፍ ኡምናን ጉዴዲ ካንኔን ሸከመን ምሴንሶኒ ፖሊሲ ሴራን አከጋፈተመን አጃጂ ደርቡ ኢትጋፈተማን ዋጅርቻ ኦቦ አለማዮ ጢሞቴዎስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒሩ ገራው ዱታን ተናጨን ሞ ሚኒስትሪን ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ሎይድ ኦስተን ሮቢ ከሌሳ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ፓንታጋኒት ሲማታኒ ጅሩ ወገንቶን ኩን ወልገውን ጫራቱም ሰወራና ኢትፉፊንሳን በላና ኖፍ ሐሪሮ ኢትሳ ከሰት ጉድና ባርባጅ ሳተ ኢረት ማሪያታኒሩ
ኦስተን ሐሌላ ሶማሊያ የሮአ ማገገሲ ቱፊ ለሚ ወንሼ ዱለወራና ካን አልሻባብ ኦፍራ ኢትሱፍ ገገሰን ከሰት wareegama baasaniif galateeffataniiru. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa lakkoofsa humnootii gamtaa Afrikaa hanqisuuf akkasumas ce'umsa nageenyaa gochuuf qophaa'aa waan jiruuf jecha qindoominaan hojjechuu fi deeggarsi addunyaa akka barbaachisu aangawoonni lameen walii galanii jiran. Keessattuu tasgabbii dhabuu Sudaanii fi balaa Al-Shabaab itti fufiinsa qabu dabalate diinummaan wal ilaaluun naannoo sana keessatti deemaa jiru yoo ilaalle yeroon kun akkaan barbaachisaa ta'aa jedhan Austin. Soomaaliyaa waaltaa keessatti milkaa'ina itti fufiinsa qabu kan duula marsaa ammaa Soomaaliyaan durfamu Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru dhaga'uun na jajjabeesseera jedhan Austin.
Dhukaasa dhaabuun guyyoota sadiif ture kibxata ganama erga xumurame booda waraana Sudaaniif humna waraanaa hatattamaan humna guddaa qabu gidduutti walitti bu'iinsi deebi'ee akka jalqabe gareen mormii dhageessisaniif jiraattonni gabaasanii jiru.
Lolli kun lubbuu namoota 20,000 lakkaa'amanii ka galaafate yoo ta'u namoonni 2,500,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa baqatanii gara naannoo nageenya qabu ka Sudaan keessaa fi biyyootii ollaatti akka ba'an ka dirqisiise ta'u dhaabbanni godaansaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gama kaaniin Sudaan keessatti dhaabbileen fayyaa naannoo walitti bu'iinsaa miidhaman keessa jiran sadii keessaa harka lama ka ta'an tajaajilaan ala ta'aniiru jechuudhaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom ibsanii jiru. Kana malees haleellaan irra deddeebiin dhaabbilee fayyaa kuusaa meeshaalee yaalaa ambulaansii fi hojjetoota fayyaa irratti raawwatamu hojjetoonni tajaajila fayyaa hospitaala ga'uurraa isaanitti seeraa jedhaniiru. Dr. Tedros kibxata kaleessaa jechuu waxabajjii 21 bara 2023 Jeneevaa keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Sudaan keessatti hokkarri ji'oota lamaaf mudate kun tajaajila fayyaa kennuu irratti dhiibbaa guddaa ka geessise ta'uu fi namoonni 1,100,000 gargaarsa tajaajila fayyaa akka isaan barbaachisu taasisee jedhaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekseera. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa ajjeechaan raawwatame isaan gaddisiisuu ibsuu isaanii waajjirichitti dabaluudhaan beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffii hin taasifne hin milkoofne gama biraan komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo kana akka qabu ibsee haala nageenya naannoo ajjeechaan itti raawwatame rakkisaa ta'uurraa kan ka'e hanga ammaatti dhimmicha qulqulleeffachuu akka hin dandeenye dubbatee jira. Naakoro Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqala Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beeksisee jira. Waajjirichi miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuukiitiin akka ibsetti bulchaan aanichaa Adaamaa leenjii irra turanii erga deebi'anii booda dilbata darbe galgala tilmaamaan sa'aatii 3 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen mana jireenyaa isaanii aanaa iluu magaalaa Asgoori jiru keessaa fudhatamanii waxabajjii 13 bara 2015 kibxata dheengaddaa ajjeesamuu isaanii ibsee jira. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa gama feesbuukii kominikeeshinii godinichaatiin obbo Baqqalaan gocha gara jabeenyaa diinnii irratti fudhateen wareegamaniiru jechuun eenyummaa qaama diina jedhanii garuu ibsine nama quuqama uummataaf qabanii faayidaa uummataaf dursa kennanii kan hojjetan jechuunis ajjeesamuu isaaniitiin gadda itti dhaga'ame ibsachuu isaanii waajjirichi beeksisee jira. Sirni awwaalcha obbo Baqqala Qaachaa guyyaarraa raawwatamuu isaa kominikeeshiniin aanaa Saddeen Sooddoo beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin irra deddeebiin bilbilaan taasifne milkoofne. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaatti bulchaa itti aanaa kan turan obbo Abdiisaa Qananii waxabajjii 1 bara 2015 gana keessa 7 darbe mana isaanii biratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii kominikeeshiniin godinichaa ibsee ture. Dabalataanis itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa baruma kana baatii bitoota isaa keessa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamaniin ajjeesamuu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsuu isaa gabaasni turre. Ajjecha aangawoota mootummaaf lammiilee nagaa irratti Oromiyaa Lixaa bakkeewwan garaagaraatti hidhattootaan yeroo garaagaraatti taasifaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoon akka isa qaqqabu kan beeksise komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haalota kanneen qulqulleeffachuuf sababa haala nageenyaa naannoowwan kanneenii rakkisaa ta'eef gara sanatti imaluun qorachuu akka hin dandeenye beeksisee jira. Haa ta'u malee mootummaan rakkoo kanaaf furmaata akka barbaaduu fi ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee nagaa irra ga'u akkasumas mancaatii qabeenyaa akka dhaabsisu yaadachiisaa turuu isaa itti dabaluun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburra.
Hayu Serafitana presidentin mana murti waligala federala Ethiopia katuran obbo Salamon Araddaw Aqtola tokkuma motummota tabba sera addacha ararsa wal falmitawdan torbandar bekesa sirna kakuwa jira tokkuma motummota tigege famirat argamun irbu senun senani jiru jallannin kalesa New York tibilbulun abba sera Salamon dub stagerti kuno
Obbo Salamon Araddaw Aqtola gafike nyaab debike nuuf diachu ke sani feddu gala toma carra kanani mo bagagam maddani njad
janalle adisi carra nakinu ke srif baye singara te fatta gala to mechu marbat
ega dorgom major unduma ke sada bartani amma kuno magalani ork ke sakajiru tokuma motumota duftani oji jal qabuf dentu maantu sinittira gesis
janne kuma bekt wal kuni haramti mudam ni kangge fami akala ko sa europa sada solution kuma la mafi di damilama mudam ni kangge fami wal tarati mi tchuda mudam ni suni kangge famu dorgomi atta fi sadarbame sadarka kana la kanga be tausa yiro sene ode fanno finera sada de umbar badu garu mat tadagabe najettu ana gamachu gudda sene tadagame kesattu la tabiya Ethiopia ti chittadanne kuddanne nebaranne biyene kesattu sojenne ogummadanis mutando adda gohorande boda sadarka adunya ratti dorguma tane kanawdu fatukoit namota adunya rafret samawajin tiwaka jetunya halabat yegune kakukana ratti shirmatu gamachu gudda sene tadagabe jechum barbata
enyu tusirna kakku sana sirrawachi
sirna kakku kan hakuma sera da batamut magamto maleti mudama kankenno mana mare da batamut magamto maleti United Nations General Assembly kajeru saida misesonni da batamut magamto mali dibatoko sagaltami fati anke satri setan dutu kadrakir matela filannon kagge fel mudama kangge fel mana mare otumagamto maliti sinna ka kukun karawata ummo barresa ulana abata motu magamto mali kantan kabajemo mister antonio guterizda
mutanno qabdanin barumsa qabdanin iddo kana roduftan kesi kesan amam ittimilka anano jadda jettani addusa yero kan
jeddu kana ka kukun farratti mitik dirmanish dab trainingi dakshidi adada adeen sawji akabita kawjitan sira kam kawjira olu sira kamitti manmurti kawita kawjachu ode fanno waligada dangerous nukenna mature aboti sira ojira jiranin dangera dadda nukenna majira aga maitu sanagatti kawgolan ojin kuni oji salpamti ande mutanno biye fiesta kan kawutre rotokotoko mutanno ya alattis yana wajid taus kuni anaf mutanno hoji haradafi mutanno fi hoji haras fosontain mo khalli hoji kuni hoji tamus khala biyat ra context gara garu manik tabata ya ta umale yeroga baba fisatti hoji sanatti kanirman do antes hoji sanatti machudan am hoji kuni akamil kaw tatati gudda wochudan akam hoji sana fitan bawdan daw wa mas abdi dan kani kaba be kum sege debalu rafi jebatani hojechu nakkan ra ega mutawsa karfu drat baye hojechu kan kaw tawsa hoji gudda nan ra ega mutawsa gubachudan kani hoji daf ko pay tawsa bachi sun barbade chuda
ega obbo Salamon na mota akakesan jarmayota sadarka dunya kes hojechu barbadan akasumas alota borif wanni jetta yojrat
በኢትዮጵያ ሳንከስ አሁን ባየቱ ይራ በኢትዮጵያ ከሱ ሶንታይን አላታን በየሰሊት አኒ አዱኛ ረት አርዲ ሁንዶ ወረት ጠላተኒ ጉደተኒ በረተኒ ሰደካ ጉዳር ከንጋን ንሞን በየኛ ባየቱ ይሩ ሳን ሁንዶ ምቱ ተኮፋ ከነራ ጥቆ ወንኖ ንፍጠተን ጌዴ ከነያዱ አዱኛ ረት ዶርጎሙ ከንደንደው ተውሳ ንሞን ከኛ ጀባቴ ሆጀቴ በከብዩ ቀው ከንደንደው ተውሳ ከና ኦሊት በከናን ያማ ke kana oliti temamun kandanda amutausa ke sattu dalonni dargagees kun dalonni borukun jabate hojichu akakabu jabate barachu akakabu consistently disciplined ta e hojisa ye kaloje keote biye ke se jira tasan ko farat do goma son te ka dunya ti do goma tani bakka ilmon na ma gawu dan da kun da gawu kan dan den yu kana tis dan de ti kan kam ta uza kana ratti ti ko alotas inspiring go de ta yada kana qala de mu de dan da lo ne do
obbo salamona radda waqto la de bina la tanif ma radio sagale american e duga la toma kanur da fajirtan sagale america sagantafan oromoti onge godina boranat umame turen midana mafqbenya ragehen ummatichi guddomi dame gargaruf namoto dunfarra kase hanga dablet qirraqi tasfamen gargar simallaqaf hesinyata arjomama akatrunia datama jiratunni qamsa sanan midaman amalle rakko sanarra akhindan dammatnif gari hanga midan lafagahutti egata akajran himaniru kuta lamafa gabasa kana ilalchise mituku faqadu ittantu busa gonofa adde hildana suleimani dubisera kuno
hangi mallaka walitti qabame kun lakofsa ni bekama
bekama mallaka walitti qabame hamamma gara biliona tokoftu qafur
tole hangi mallakni biliona tokoftu qafur walitti qabame kun hagam iftomina qaba hagam rapsamera mo hagam ma esajira isimbrejira
mallaka kun kani walitti qabame accounti busa gonofa oromiyati ne kani ta ejru banki wana dada kesa mallaqni walitti qabame sunimmo debisaniidha gudaf kanolu ta projecti wana dadas formata wara rakko nanno kenya mudacha jiru honge nanne fi rakko wana mama fam tolcha dadatin namota midamanif kanolu ta
komin ummalli kasa jiru malinni kesuma kan godina borana mallaqni maqa kenyan walitti qabame ti jira romni robe jennanimmo namni debisetin nugatera romni robera fi jede nun yammayu romni nu faro male horin kenya nu jaladu maniru midana mafacha fannes debe nu ngenye kana famas nu ti bele ke sajira mallaqni maqa kenya funaname karabu sa gonofa esa dake gafi jedu gafatu
tubada mallaqni kawaliti qabame ummata oromo karadada timidame ummata boranas debelate uji baleba gara hararge kanas manni rakkoonge namirame heddu tujira motummanis job kanjera mo joint emergency operation program kanjera mo isanis de gara majiru muti sa akabusa gonofati de garsi inuma goda majira garumo akuma refcaste namon yero honge insuni agenda ni sa ulkai sana manni dum faadan dabilena dadas de garsa tasajiru garu de garsi gama busa gonofa oromiyatin akasumas gama federalatin fi injo yokami dabatamiti motuma dadatin tasifa majiru makuba kufeti injira amalle kenajir garu mallaqni walitti qabame de garsa tatama kan miranya tatif olu qofosontain debisne umata sanada awuti fi sinola sanada balati formata wara kenudaf projecti wana dadada projecti jallisi kan rakko kana buurara he could have then they see some business and how did he cook up here on down many Kenya to God on the economy Amira or in this kind of harka do injury son of God should have a moment is good in Ali at that case that the girls bailed at that as if a major but I know as an honest you are that mobilize go to run but I was going to fight in this they got sick on you got a major
deggarsi sin kennitaniste mallaqni walitti qabame kun gafa hojirra olu hagam iftomina qaba fakkenyaf mallaqa funantani accountit isin qabattani jirtan kana ummataf ifangone hangisa himbekamu inni biranimmo rapsichumti yu gafa rapsamu debe yeronitti gabarratti gurgurom nimullata kan sadaffa kanin sif kasu analen hundi walqita argachati tinjurani bakuma surri fi kamera ngau qofat rapsameti debi ama umanni belaw amalle nijira komijalu tsindrattika
ega mallaqa walitti qabame hamma mammata ya akkata ibsameera biro communication mootummaa naannoo oromiyaa kennes ibsameera gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fe'i ifoomsinee jira beekamtiis kennineera namoota deeggarsa namoomaa ummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas namoota dhuunfaas dhaabbata mootummaa federaalaas kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hammasaas ibsineera ummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee ture ani mataan kootu OBN irratti dhiyaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saneen ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra nuti supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee sana ilaalanii nu fidaniiru. Gosa gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operationii yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii gosa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti gosa gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aaddee Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Foundationiin Diboraa kan daa'immaniif dargaggoota dhukkuba Down syndrome waliin dhalatan gargaaru irratti xiyyeeffata. Foundationiin Diboraa kan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa sababa intala isaanii Down syndrome waliin dhalatteef hundeeffame daa'immaniif dargaggoota Down syndrome ta'aniif barnootaaf leenjii dabalatee tajaajila adda addaa kennaa jira. Namoonni foundationichatti ijoollee isaanii barsiisaa jiran foundationichi boqonnaa akka isaaniif kenne dubbataniiru. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa hundeessaa dhaabbatichaa maatiif hojjettoota faawundeeshinichaa biroo dubbisuudhaan gabaasa qindeessite qabdii kunoo.
Foundationiin Diboraa daa'immanii fi dargaggoota Down syndrome waliin dhalatan karaa adda addaatiin gargaaruuf waggoota 4 dura kan hundaa'edha. Akka ogeeyyiin fayyaa jedhanitti Down syndrome kan jedhamu kun guddina qaamaa fi sammuu sababa jijjiirama genetic chromosomiin daangeffameen dhufudha jechuudhaan ibsu. Foundationiin Diboraa daa'imman Down syndrome qaban irratti hojjetu kun kan hundeeffame afayyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa duraanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi gitoota hojii mootummaa garaagaraa irratti tajaajilaa kan turanii amma soorama bahan obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiini. Abbaa Duulaan intalli isaanii Diboraan kan dhalatte Down syndrome waliin ta'uun hojiilee amma isaan hojjetaa jiraniif sababa ta'uu ishee ibsaniiru.
Diboraan amma waggaa 13 Diboraan Down syndrome waliin dhalatte akka carraa ta'ee gargaarsa argatte rakkina qaama ishee keessa jiru hiikamee fi tan akka onne maal kun erga guddattee booda barnootaas gargaarsas argachuu gubbaarratti biyya kanatti baay'ee rakkoo waan ta'eef yeroo isaan irraa kaasee gargaarsa akkamii kun akkamitti kennamuu danda'atan jedhu anis maatiinis waaddanyoonni walitti dhiyaannus yaadaa turre. Dura kitaaba kanarratti kan katabe san booda immoo faawundeeshinii Diboraa dhaabuun sirri waan tureef mul'ata tokko qabannee mul'ata san hojiirra oolchuudhaaf karaa nu gargaaruun giddugala tokko ijaaruu waa dura ture giddugala kana gargaarsan ijaaruu jalqabna jechuudha.
Faawundeeshinichi yeroo ammaa kana waajjira muummeesaa Finfinneetti akkasumas naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafootti faawundeeshinii Dibooraa jechuudhaan gorsarraa kaasee hanga barnootaa fi leenjii ogummaa adda addaa kennuun tajaajilaa jira.
Ijoollee gara 10 ta'an waggaa 18 ol tan ta'a. Leenjisnee akka hojii qabatan goone yeekkaatti suuqii tokko bannee fi achitti hojjechaati jiru. Kana tan gooneef ijoolleen 10 lakkoofsa guddaa waan ta'aniif miti. Sanii ol bal'isuudhaaf iddoo nu barbaachisaa, maallaqa nu barbaachisaa, waan baay'ee nu barbaachisa. Haa ta'uuti garuu namoonni baay'een kaampaanii qabu jiru, hoteela qaban jiru, riistoraantii qaban jiru baay'eedha biyya kana. Lammii waan ta'aniif akka lammiitiitti ijoollee kana fudhatanii tokkos lamas qaxaree akka hojjisiisu akka hojjetan agarsiisuudhaaf wanna goone jechuudha. Asitti immoo 10 irraa kaasnee hamma 16tti ijoollee kana barsiisaa jira. Vocational makaadha. Karaa tokko life skill akkamitti akka jiraatan fakkeenyaaf namoota interaakti akka godhan, akka ol beekan, akka olii wajjin haasa'an, akka olii wajjin taphatan, kophaa mana keessan ture sun bahee ijoollee isa fakkaataniinis tan isa fakkaataniinis akka wal argu. Tan lammataa ofii isaaniitti dhiqatanii ofii isaaniitti akka nyaatan, akka haasa'an, akka taphatan, qaamni isaanii akka cimaa deemu, maasiliin isaanii kun yeroo baay'ee laafa waan ta'eef maasiliin laafaan kun akka cimu gochuu. Kanarratti immoo argitan ta'a akka kataban wannoo qabu kennaa adda addaa waan qabaniif kennaa san kana keessatti addaan baasu tokko addaan baasaa ijoollee kana cimsine akkuma jara kaanii sadarkaa tokkoon erga geenyee booda maatirra taa'uu duwwaa hedduu ta'een of danda'anii hojiitti galuu alatti danda'an uumuudhaa gara ijoollee 35 tu amma kanarra jira.
Aadde Firaweenii Gabramadiin faawundeeshinii Dibooraa keessatti daa'ima tokko barsifachaa jirti.
Lijee Fiqiraa Ashannaafii tibbaalallee jeziyuu tamaarii unaati.
Mucaan koo Fiqiraa Ashannaafii jedhamti barattuudha faawundeeshinii kanatti. Umriin ishee waggaa 11. Daa'imni sindiroomii qabdi. Amma haala gaarii irra jirti jechuu nan danda'a. Kanaan dura mana barumsaa idilee galteen ture. Mana barumsaa sanallee galtee ooltee magalti malee homaa jijjiirama tokkoon qabdu. Amma garuu ergaas dhuftee jijjiirama qabdi. Of dandeessee oolti. Qubee nu dubbisti. Lakkoofsas akkasuma ni lakkoofti. Of dandeessee nyaatti. Uffata ishee ofiin uffatti. Jijjiirama guddaa qabdi. Aantee Alamaayyoo barsiisotaa fi ogeessota xiinsammuu faawundeeshinii Dibooraa keessatti hojjetan keessaa tokkodha.
Ijoollettiin sadarkaa garaagaraa qabdi. Wal caccaaluu akkuma wal caaluma isaaniitti adda baasnee ni jirra. Jalqaba gaafa dhufanii peensiliyyuu harkaan qabachuu kan hin dandeenye baay'ee ture. Amma garuu qabatanii barreessuu danda'u ajajaan dhaga'u nuun wajjinis wal bara hamma deemaa jiraniin jijjiirama bareedaa fidaa jiru ijoollee.
Hooggantuun faawundeeshinichaa Beekii Abbaa Duulaa baay'ina daa'imman Daa'imni sindiroomii waliin dhalatan irratti yeroo faawundeeshiniin kun jalqabuuf jedhu qo'annoon akka gaggeeffame ibsuudhaan tajaajila isaan kennaa jiran kanaaf ka'umsa ta'uu eeraniiru.
እንደ ጥናት አካሄደን ነበር በስታፍ ደረጃ ወደ 19 ሆስፒታሎች
አከዋጅራት ጀልቀበ ቋንኖ ታስስኔ ቱር ቋንኖ ከነስከን ታስስኔ ቡልቺን ሰመጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ሆስፒታሎ ተቁደ ሰገል ከሰቲዳ ቋንኖ ከነከን ታስስኔ ፊ ዳይመን ሃንገምቱ ዳውን ሲንድሮም ይወልን አለታ ከንጅሩ አደባፈቹፍ ቱሬ ቋንኖ ከኛ ከነ ከሰቲስ ዳይመን ሄዱን ኡሙሪን ሳኒ ወጋ ኩዳ አፉር የሮ ጋአን አከሳን ዳውን ሲንድሮም ይቀበን በየከማ ማቲኒስ የሮ ሰነ ደጋው kun ammoo tajaajila wal'aansaa yeroodhaan argachuudha malan osoo hin argatin haalli isaan keessa jiran itti cimaa deema. Obbo Abbaa Duulaan ilaalchi hawaasni Daa'imni sindiroomiidhaaf qabu jijjiiramuu akka qabus dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenyaan horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasummaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Ulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwsariin keenya Nuqsuu Taamiree ulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitti gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessi anti jubee horaatee qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.